na we uwezi not sata uwezi dhania. Siku wizi kanti yote venye kunanja, kila mtu wanafikiria tuchapa.
Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head.
Ni kama jungle sometimes mimi uwanda, bro na sija enda under. Ni kama jungle sometimes mimi uwanda, bro na sija enda under.
Na wale wana doni 1%, si uwa onaga siku ya kulipa rent. Sisi ukuwaga ndani ya predicament, biggest spender government. Unchurch official, na miracles are also artificial. Congregation wako so superficial, wanataka ule mungu mubeneficial. Unofficial, kitambulisho, unaeza get in a few days. Unaeza get in a few ways. Unaeza get bila delays. Nowadays na dava ijali jusisi wagonjwa. Tukienda private tutapay. So ni obvious nani anasay.
Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head.
Ni kama jungle sometimes mimi uwanda, bro na sija enda under. Ni kama jungle sometimes mimi uwanda, bro na sija enda under.
Doo kama futa ya warabu, lakini pia doo kwa futa si ajabu. Venye kina sepe blata, wamepakua doo kapuve kwa blata. Na venye sisi upendaga news, na venye sisi upeaga views. My likes, my shares, kuji amuse. Na world affairs, my world issues. Siku hizi ni za social media, modern daily encyclopedia. Kufuata, I want my socialite. Makienda, naija kusocialite.
Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head.
Ni kama jungle sometimes mimi uwanda, bro na sija enda under.